chini. Haya wezi niweka chini. Haya wezi niweka chini. Haya wezi niweka chini.
The sun brings along a new day. Regrets and the losses the day forgives. Hata ya kama hatukushinda, leo siku mpya tuendele. Sometimes I know unahitaji kujikumbusha mimi ni nani. I will not let my head stay down. Juni mesha vishwa taji. Sita choka kumini. Hata siku ziwe vipi. Yale yote yatani kujia. Haya wezi nikachini. I am here.